Ishakuwa tabu. Ishakuwa tabu. Ishakuwa tabu. Migoso. Put yourself on the corner, a little corner. Start a mascara cola, put your poza. Nipe fila macarena, she Coca-Cola. Coco Tobo man, I love it, nanika chota. Baba baze be calling, singing all in. Touch a touch of a corner, when it's on it. Touch that you want a jumping, turn a panty. Living a kadati, that you panty. Mama kakadata, kapenda banga. Kapenda tumakanga na rizo nganya. Kasha anza chapa chapa, kanisha nganya. Kasha taka nipashata na nina java. Check it, old school wakanda na home ni banda. New school commander na nono ganja. Hapa cinema imeanza na waja kanja. Full booster dati ni moto komba. Goso.
To the B, to the E, to the A, records.